Alexis on the beat.
Benz and you're perfect. Oh my baby girl, you're perfect. Hadi mi wana shanga. Kwa penzi lako na shanga. I want in a baby past tense. Oh my baby, you're so perfect. Hadi watu wana shanga. Ona vile wana shangazwa.
Ni kupenda tangu ni kujue jinae. Girl, you're sweet like a violin. Sema wapi baby, twende deny. Twende deny, baby me now.
Penzi langu ni la ukweli. Najumio na we.